Kia ora, tēnā koe, tēnā koutou, nau mai ki tēnei te pāhorangi mō te wiki whātakau mārua o te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. And welcome to this, the podcast for week 42 of the book Māori Made Easy 2. You are indeed doing exceedingly well, e hoa. Now to start off, let's listen to the dialogue between Mere and Māka from this week. E Māka, kei hea koe? Kei taku whare. Kei ko nā tonu a ani? Kao, kua haere kē ia ki whangārei. Nō nā hea ia i wehe ai? I puta ia i te whare, ki te taone, i te whitu karaka, i te atanei. Ā, nō te waru, i wehe ai te pahi, i te taone, ki whangārei. E pouri ana te ngākau, kāri au i whai wāhi ki te mihi pō wai wai ki āia. E pai ana, kei te hoki mai anō ia i whangārei ki konei a tērā marama. Kā noho anō ki tōku. Kā pai, kua whakaritea kētia e koe he kai mo te rā nui? E haere atu nei ahau ki tō whare. Kāre anō. E pai ana, ka whakakī au i ngā kete o konei ki te kai, ka tai atu au i konei a kuenei. Let's listen to that conversation again, but this time at normal speed. E Māka, kei hea koe? Kei taku whare. Kei ko nā tonu a ani? Kao, kua haere kē ia ki whangārei. Nōna hea ia i wehe ai? I puta ia i te whare, ki te taone, i te whitu karaka, i te atanei. Ā, nō te waru, i wehe ai te pahi, i te taone, ki whangārei. E pouri ana te ngākau, kā reau i whai wāhi ki te mihi pō wai wai ki āia. E pai ana, kei te hoki mai anō ia i whangārei ki konei a tērā marama. Ka noho anō ki tōku. Kā pai. Kua whakaritea kētia e koe he kai mo te rā nui, e haere atu nei au ki tō whare. Kāre anō. E pai ana, ka whakakī au i ngā kete o konei ki te kai, ka tai atu au i konei a kuenei. Now one of the functions of the word I is to identify the object being affected by the action performed in the first stage of an action sentence. Remember, the I is placed after the agent or doer of the action to show that whatever follows the I is the object being affected by the action. Let's break that down again. Kei te kai au I te āporo. Kei te kai au I te āporo. I am eating the apple. Kā kai au I te āporo. Ka kai au I te āporo. I will eat the apple. Kua kai au I te āporo. Kua kai au I te āporo. I have eaten the apple. I kai au I te āporo. I kai au I te āporo. I ate the apple. In all of the above examples, the verb is kai, or to eat. The agent is au, or me, and the object being affected by the action or being eaten by me is te āporo, or the apple. Note that the particle I is always in front of the object being affected by the action. Now, in the conversation between Māka and Mere this week, we were exposed to some other ways of using I. Māka says, I puta ia I te whare ki te taone, I te whitu karaka I te atanei. Ā, nō te waru, i wehe ai te pahi, I te taone ki whangārei. I puta ia I te whare ki te taone, I te whitu karaka I te atanei. Ā, nō te waru, i wehe ai te pahi, I te taone ki whangārei. The two E that are emphasized in that sentence are examples that indicate that the object or person being spoken about, in this case ani, has moved in an away direction from a particular location. It basically is the equivalent of the word from. So, I puta ia I te whare ki te taone is she left from the house to go to town. I puta ia I te whare ki te taone. And, no te waru I wehe ai te pahi I te taone ki whangare becomes at 8 o'clock or at 8, the bus left from town to go to whangare. No te waru I wehe ai te pahi I te taone ki whangare. Hopefully during your study in the book this week, you will have come to the realization that if I is the equivalent of the English word from, then ki is the equivalent of the English word to. The use of ki, meaning to, in conjunction with I, meaning from, is highlighted in these sentences between mere and maka. I puta ia I te whare ki te taone I te whitu karaka I te atanei. A, no te waru I wehe ai te pahi I te taone ki whangare. She left from the house to go to town at 7 a.m. and at 8 the bus left from town to go to whangare. E pai ana, kei te hoki mai anō ia I whangare ki konei a tērā marama. It's all good. She's coming back from whangare to here next month. The word ki has another function other than meaning to or towards. It's also used when saying with or by means of. Basically, the instrument or object that follows the ki is for carrying out some action or purpose. In the conversation of this week, Mere says, E pai ana, ka whakaki au I ngā kete o konei ki te kai. Ka tai atu au I konei a kuenei. Which means that's all good. I will fill some bags from here up with food and arrive from here soon. Let's look at some more examples. Whakawetoa te pauaka whakaata ki te raumamau. Turn off the TV with the remote control. Whakawetoa te pauaka whakaata ki te raumamau. Whakakīia a koutou koata ki te waipiro. Fill your glasses with beer. Whakakīia a koutou koata ki te waipiro. Kia kaha e hoa mā, kia māia, kia ora tātou.